attention kiasi. Attention.
Pitia message.
Weka tick.
Tick.
Umeamka fiti weka tick.
Tick.
Kaa unapumua weka tick.
Tick.
Ah, ni dope. Dopa. Naitwa Jabidiso. Hapa naogopa nishinda niko show gospel ni show stopa. Kama hii ni moto na ni bomb. Bomba. Kaa unakubali weka kidole cha gumba ishara. Uko na mibompa to bompa. Nimesikia msia kiongelea highness. Word inaniweka high kushinda chupa. Mana mino beg for your bread apana suta. Bidi mia blessed mena pana kupa. Wanasema muziki ni dawa mana doctor. So biti kidrop bidi na siku proper. Naka unasikia hii weni waku prosper. So weka tick.
Tick.
Confirm na mimi weka tick.
Tick.
Ka unapumua weka tick.
Tick.
Amekuwa msha weka tick.
Tick.
Energy ni fiti tick.
Tick.
Tick. Naiza smile, tick,
tick,
asante. Skia, biti kidrop mwile ina respond. With immediate effect akuna kupostpon. Mani kuzitoka akuna kudisturb. Nakawe ni watafash man keep a distance. Johini mba ya kidesign. Tawa shikamba ka 2029. Bado vibada dan wala dem combine. Biti nani ita man you can't deny. Now blessing in a flow like a river night.
Tick.
Me not afraid to say that Jesus you are mine.
Tick.
Nikona big man no man and Jedi. Wake a tick, town is a Ford Cosmile. So wake a tick.
Tick.
Confirm na mimi wake a tick.
Tick.
Kauna pumua wake a tick.
Tick.
Amekuwa msha wake a tick.
Tick.
Energy ni fiti tick.
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 Naiza smile tick.